Yo, Ben Kelly, I'm speaking overseas, my nigga. I be tripping in the boot, my trigger. Clutch clan holla, my nigga. What's the map, my nigga?
This is how we do, nigga. This is how we flow. This is how we make money,
This is how we do, nigga. Just go through. No hate a fella, cause I do the rule. Keep it in mind, nigga, that not good for you. Keep it in mind, vain shit, not true. The guy will go up all the blessings, good job. Make money, run away, oh good. Rap kick, Cali way to GLM. Sorry, B, I know how to do it. So this time, B, getting money for a fuck. Me, snitch, my nigga, stick up this set. Getting playlist on, see my fucking list. Going my flow, homie, slow, on my tired template. Showing, on this my skin, turn up in my Macala, Versace, watch Kaji. Getting paper, right, what? Nigga, go myself, ego, rich, die, trap. Kill a bad, best, kill a man, nigga. My nigga, Mila Moshi, see for my nigga. Get it bigger, homie, slow, Gala Moshi, go harder. How I do, how I flow, getting money on this flow. Slow rapper, call me papa, on your dad, I call me Hazel, how I flow. My nigga, just call me brother. My nigga, just call me brother. My nigga,
this is how I do, nigga. This is how I flow. This is how I do, nigga. This is how I flow. This is how I do, nigga. This is how I flow. This is how I make money.
Okay, this is how we do, nigga. My dreams come true. Hippie lato hardcore rapper, kila siku niko juu. Vina on the air, weka mikono juu. Ndo hiyo sasa nigga mtadu. Rhymes zangu ziko hot kama kali kwa graph. Na speak heavy words kama kali graph. Kwa mitambo ntasijika hata kama game iko tough. Na polekea nitafika hata kama road iko rough. Rhymes zangu ziko pamoja kama Jamaica na mapuff. Mahali limetoka sijafunza tabia chafu. Wataka kuwa mimi na mimi najikimbia. Si amini ndoto yangu kama leo imewadia. Vina ni kiropoko wadadiso kisikia. Sauti kichomoza kila anga za dunia. Maisha kwenye ardhi yamenichapa, mtaani yamenichoma. Kama molten sulfur na hisi nikienda fani. Tavuto na Lucifer, sadaka ndiyo pesa. Hapana, misi fan. Wanasema only live once, sisi fa. Mwanifanya nisikera. I'm so high, mpako nyone na telescope. Jisi na vonga, ati nini? I'm a superstar. Jiton vilato, gari la mochi, together we can make it far. Okay, huge grand hola, bado nina poka. 24/7, I'm still on the top. Na mwabudu mola.
This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I make money, rap.
Hakuna jeneza la nyongeza, tokia nunwa sabini. Memsiwa na nitabalaza kupekuzi wa mistari. Sio nishaka, kwini disi weki laza. Tasina baru, napewa jina kamanda. No ota majiko makwapa, huh?
Okay, nimekumaa kwenye kipaza. Mzari kama karata, nazichanga kama mikwanja. Fasta fasta kama namba, numana hata nchenji basta. Baraka tatidi kupata, numana shikupata. Maneno kutoka na anza.
Huyu ni madawa na pofitu kama ife. Sichukulie ize niko bize kutafta. Ganji na maji, mshikaji kunywa maji. I hope day moja mambo yata kuwa safi. Wakati napiga moja baridi na mshikaki na nasaka haki na misi party peni ndo mgoza niskaki. Regesho watu kwenye party. Ni gari la moshi maheto mbaki wamedua wakati kwenye chati. Si tunapa na tunatoka Sofia mita ya kati. Tukikosa zingi tambidi troli na kaka chankroge na hii Mikey.
Mini mkali wezi enzi na washenze wani wezi. Za mwizi siku zipunguza we acha wezi wa ibe. Unapumua na chojua zaidi makali ya bikari. So wadigo woto joo kupika ino biryani. Wengine wa shamba fake nunga fake maniga. Na real recognize my life maniga. Clutch can't hula how I do maniga.
Yep, I'm the god billionaire. Mavazi ndani ya brain ya naenea. Biblia neno la Mungu kila siku na jisomea. Wananiamini asili mia mia. Bila mimi furaha yao imefifia. Hakuna zele na pesa kwa umaskini ndiyo njia. Aliana lengo ndo mwanaume akosi nia. I got fear cause hata nkifa leo sijui nani wakulia. Ni Pilato kutoka Voi ndani ya Sofia.
Rapping, stepping, tripping in the boomer nigga. Watch your car, wapasue, don't fear the trigger. G-Tot, madawa, red boy, masti, kushi on my house. I be smoking fresh, my nigga. Ha 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 ha. No daddy's at home, my nigga.
This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I make money, rap. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I do, nigga, this is how I flow. This is how I make money, rap.
Now real music, this is how we do, my nigga.
Next level, quality music from Urban Record. Money.
Get jump.
Pilato. Carla Mosha, Silvio.